Here's another one.
Moyo wangu umesimama, siri zangu maunazo, password nimekupa na
nyuwaka pana, papana, mindo ndizi banana,
banana,
inakabana, kabana, usiku mbaka manyana,
manyana,
nere bache,
wake up,
aibo,
jena na wake up,
aye,
uga,
wake up,
aibo,
jena na wake up,
aye,
uga,
wake up,
aibo,
jena na wake up,
aye,
uga,
Gagani fupande,
pande,
wacha mizuka ipande,
pande,
ukitokea ni gande,
gande,
kitandani unikande.
Buno la kwenda, uno mlenda, kisi cha kwenda, toto la kwenda.
Ayu wakapana,
papana,
mindo ndizi banana,
banana,
inakabana, kabana, usiku mbaka manyana,
manyana,
chere bache,
wake up,
aibo,
jena na wake up.
Uga,
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 it's another one.
Touch sound.